I get next to you. Come here, come here.
I wanna get next to you.
I see it with my
phone. I
feel it in my sixth sense. Why me lang round and round and round and round? You choosing at the Mercedes Benz.
I wanna get next to you.
Cause I see that with my
third eye.
Wag me lang round and round and round and round. You choosing at the phone of sevens. And then the sweet imnani when you jan. Lenti so can't when you wanna jan. Ngawanjalo, chelo funo njani. Ozo yenza so, yazi kizi njani. Pela mina ngileze zenza zazi kwenziwa njani. Yokushi yushi sananda bak nyokutulu njani. Angenza njani njani njani. Kazobo npege angbona njani. Niko njani njani, kona wenu njani. Pegi lights dimile. Nama phones imile. Spavile stimile. Soy tu sbahle sgezile. Siya chama streamile. Ne transport semile. And the dial is
I
see it with my phone again.
Next to you.
I feel it in my sixth sense. Why me lang round and round and round and round? You choosing at the Mercedes Benz. Minu ngang biza romanin. Mawufuna ngizokwenza noma yini. Funa in, funa ngifake ukushisa kuleyo jean. Okay, cima leyo ayini. Mina ungangibiza noma nini. Mawufuna ngizokwenza noma yini. Funa in, funa ngifake ukushisa kuleyo jean. Okay, cima leyo ayini. Sex ngumexitate ngihlezi ngicabanga le ezi. Ngiyazibuza ngize or inyezi. Ngizobona le ezi, yo le ezi. Lenze cima ikezi, kusala inkanyezi. Kuvele kube sensimini yase Eden. Mona madezi, godoling phakathi kwecheese, cabange wena dezi, godoling phakathi kwecheese, cabange wena dezi, godoling phakathi kwecheese, mangcabanga le eziqinikezi salinkanyezi, olenza amanyumnyezi le ezi, kahle ngaza, skipper, ziyakhipha, uthi ngibona, stripper, ziyakhipha, kahle ngaza, skipper, ziyakhipha, uthi ngibona, stripper, ziyakhipha, kahle ngaza, skipper, ziyakhipha, uthi ngibona, stripper. Mina ungangibiza noma nini. Mawufuna ngizokwenza noma yini. Funa in, funa ngifake ukushisa kuleyo jean. Okay, cima leyo ayini. Mina ungangibiza noma nini. Mawufuna ngizokwenza noma yini. Funa in, funa ngifake ukushisa kuleyo jean. Okay, cima leyo ayini. Kahle ngaza, skipper, ziyakhipha, uthi ngibona, stripper, ziyakhipha, kahle ngaza, skipper. Zekipa, out in one, stripper.